kabana bakuno nama obuto mbaro kujokanda ba muzo kunda weranga ngemba sanyuse no mwenyu mwenyu mbulaba kulingiza kanso kemba konere ndonge ne bayingire Nange wene unya kakati abana bawano nga bayize okupakasa nebo wabeerawo ebizibu ebintagambika mu bulwadde n'obubenje ng'era bakola omwana wawano okumanya nga munyikivu munne wafiiridde ku makya waayita eggulo ennyanja zimiza abantu mu biro bino naye bw'oba mu kugoba ssente tobifanako naiya chichi nateka mbabulire nazula chichi nateka mbabulire omuntu gyakomya okulumwa nga abona abona n'amagezi gye gakoma bulijjo n'okumweyuna emirembe egiyiseena kano bw'okalingiza emirimu emibi gyabanga gy'abapakasi era banyalanda n'abalungi bakola wano ne batuyoolako olufiya ng'atutunula ate baalina amagezi tegagambika empale agitungamu ebiraka ng'ate tayoza yenna n'agulwa n'abanga eyagweddalu lwasitula okuddayo gye yazaalibwa mu biraka mwaterekazi yapakasa wabule yasima tukabeera kati ku siringi kwatudde abaana basoma naye ekirungiko naffe wano tuzuukuse ekirungiko naffe wano tuzuukuse omwana wa wano ssebo kati takyebaka abaasoma era n'abo abatasoma kizibu okubaawulamu mu kakyo kano buli omu agoba layini okuyitamu ogenda n'olaba akalimu ate akanyomebwa ng'olimu akukunula ssente n'onyenya omutwe edda abakazi baalinga tebakola abakyala baalinga tebakola nga bw'ogula akade awakatasigukawo mpozi okwetikka enkunaabanga akalogoyi n'okulima emmere omwami gyamufungira naye ssebo kati n'abakazi bafungiza era omukyala eyeekolera gyewejja n'omulimba busente kuba kwemya abasuubuzi nammwe era tubeebaza bw'obeera omusuubuzi okola obuteebalira omulimu guno bannange siba nseko oteekwa okuba omukujjukujju mu ebyo by'okola bw'oba ogudde tewabaawo akusaasira wadde walinga oyamba nnyo naye omuntu waakuno tagendeka kyova weekolerera n'olya ku mugaati gwe waageya n'ageya bw'ate tulikomawo okutya abayaayi baakuno abatuyingiza bamakanika nammwe era tubeebaza bambi n'okubeerawo kwammwe kulina ekifo era ennaku zino bannange mbabuulire ensimbi okukuula mmotoka kwe kukulema amagezi ge baafuna agatungula ekyuma ekyalimwangali yange era kyedduka kaakati okisanga mu bbenzi ng'ebifumbiro ezandiguza esipeeya nga zimuddira mwebala okupakasa abange mwebala okuweereza eggwanga mwebala okukazana bambi mwebala okuyiiyiza enseeno abamwe kibalemesa okufuna akankiwotole pulaani gyagenderako wamu era n'obunyiikivu bw'olaba abanyirira pulaani balina emala gw'olulengera omugagga n'ojjayo omumwate laba abaaba abanyagulula lwaki obunafu obubwoto obutenda ng'ate bwe buvuddeko obwavu bw'olimu kati ekyangu kye ndaba ekinaaba eky'obuyambibwo ekyangu kye nfunye ekinaaba eky'obuyambibwo genda weebuuze kwabo bw'ogeyengula olyoke ofune amakuba ago mwe baayita ekyo otookikola obugagga t'obusuubira maama ngate te wachari wana mozina sumagira bambi nawe wefulirire tata kisera kiri tukano vuge modoka mugaga wena kuzino siwa kulwanira wadi siwa kuyombira amagezi boli boli nolifuna ensimbi terina komo omulembe guno gugunjuse nga wendaba omulembe gugunjuse nga wendaba abalimi nabo bataddewo ennima eno ennima gye balime kwegombesa okuvaawo okola ogenda okwataka kundi oteme ebitogo osimbemu omuceri oba nanasi naawe otebe ku musente abatutungira engoye nabo tubeebaza olulengera omusono nga bagweyuna nero waguze mu muvumba n'oluw'omutonzi oluyiwako olubeera retesti olaba obwa driva kakati buyika emmere era driva omulungi tamuyitako ozi mu ngalo nga mulimu amasanda nekimuviiramu abawala abafunye obutaka bannayuganda bayiga okumakasa kino ate kiriviiramu eggwanga obutanyomebwa ekyandigulidde bweru bw'okyekolera oyamba eggwanga ate naawe akikoze ofune twali tugula ettaka erivudde mu bulaaya ng'ate tulina ebbumba erivuma okufa ababumbi b'ebikopo babitandise laba b'amataffaali bwe baye ekyokufa era ennyumba z'emmuli tuli kumpi okuziwa na maama bwezityo bwe zajja nga bikulakulana singa n'otugenderawo epitina nirikoma buli omu n'akagana naye epitina lya wano maama teligendeka bw'ofuna balaba bubi amagezi ge twalina singa sikuwalana singa tukola nnyoni oludda lw'abasajja nja kuluddira abasajja ffe tusinga obuzibu omunsi gyekoma si kirungi okuleranga engalo nga banna bakola bw'olaba omuleebeesi n'omusaasira n'omupima bwongo n'endowooza ye omulembe guno ani afeeri nasabiriza nga munnatuya n'olaba lwaki yeweefiira omusiru atalina nnyina ng'ensimbi ziikola olaba lwaki yeweefuula omunafu atalina nnyama ensimbi ziikola olaba ziwensuna endongo ngiteekamu ekitiibwa kuba yenna muzaawala abaana yeebayambaga negulinnya mu mukyala nemulungiya kubanga bwe njikonkona obulungi essula n'eddalu abasola nga basola eva